Guap music. Exclusive from Afrofy.com.
I'm going to. Good morning, afternoon, evening, idiots in Agumazul.
Check.
Ama game weningo vapaya zova kutini na sheko na womba zana zoleta bitini na sheko muke mundi ne soja we upaza cheku wa mkondi we peging bati bize ungo vipanga hardcore huku kuchitika siva menene zofuna venzo funika cha kuchitika sindine muvemba batini na blow wa kusibi ona na vapasa bipi vagamba atisikiu ya kwenveka monga chichewa chewa wapaya marapa badiewa diewa ili sick. Hiyo ivani kachipatala iwe jine na mwanga sindi na wako chipatala. I've been sick since time ya kaunda. Liri contender, guess you can hear from the sound ha? Asa shusha yankazike. Na beba kamba ni bakali bebe bashipe. Mvwaya
I was shook.